waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Dowladda federaalka ee dalka Australia ayaa bedeshay amar wasiireed muran badan dhaliyay. Amarkaas oo loo bixiyey amarka 99-aad ayaa lagu bedelay mid kale oo ay u badan tahay inuu keeno in dembiilayaal badan dalka laga tarxiilo. Amarkan cusub ayaa ku qasbaya maxkamadaha madaxa bannaan ee dib u eegidda ku sameeya fiisooyinka la kansalayo in mudnaanta koowaad la siiyo ammaanka bulshada marka laga fakarayo in fiisooyinkaas la kansalayo in kale. Wasiirka socdaalka ee dowladda federaalka ee dalkan Australia, Andrew Giles, ayaa saxiixay amar wasiireedka cusub oo bedelaya amarkii 99. Wasiirka ayaa lagu cadaadinayay baryahan dambe inuu bedelo amarkaas kadib markii ay soo baxday in dhowr dembiilayaal kufsi lagu xukumay iyadoo la isticmaalaya amar 99 loo ogolaaday ama loo daayay inay fiisooyinkooda sii haystaan dalkana sidaas ku sii joogaan. Mr. Giles ayaa sheegay in amarkan cusub uu ka dalbanayo maxkamadaha racfaanka arrimaha maamulka ee AAT loo soo gaabiyo inay mudnaanta koowaad siiyaan arrimaha amniga bulshada Australia marka ay eegayaan ama go'aan ka gaarayaan fiisooyinka la kansalayo dembi qofku galay awgiis.
Ministerial Direction 110 is guided by two key principles. Firstly,
amar wasiireedka 110 waxaa hagaya laba mabda'o waaweyn. Tan koowaad waa difaacidda ammaanka bulshada Australia, tan labaadna waa in caqliga saliimka la isticmaalo. Wixii ka dambeeyey toddobaadka lasoo dhaafay waxaan kansalay 4 fiisooyin. Maantana waxaan qaadnay tallaabada xigta oo lagu xoojinayo nidaamka fiisooyinka lagu kansalayo si ay uga turjunto waxa bulshadu ay naga filaysa, ayuu yiri wasiirku. Amarkan cusub oo loo yaqaano Ministerial Direction 110 ayaa dhaqan gelaya bisha Juun 2021-deeda, wuxuuna maxkamadaha racfaanka ka dalbanayaa inay culays dheeraada saaraan arrimaha rabshada qoyska marka ay go'aan ka gaarayaan in qofka fiisada loo daayo iyo in laga kansalo.
The revised direction makes it clear that the safety of the Australian community is the Albanese government's highest priority.
Amarkan hadda wax laga bedelay wuxuu cadeynayaa in amniga shacabka Australia ay tahay mudnaanta koowaad ee dowladda Albanese iyo in tani mabda' koowaad u noqoto nidaamka go'aan gaarida. Waxay sidoo kale kor u qaadaysaa, ayuu yiri, saameynta go'aanku ku yeelanayo dhibaatada qofka dembiga laga galay iyo qoyskooda. Waxayna ka turjumaysaa in dowladdu aysan u dulqaadanayn rabshada qoyska, ayuu yiri. Waxaa jira 10 kays oo hadda maxkamadaha hor yaalla oo go'aan laga gaarayo iyadoo la isticmaalayo amarka 99. Amarka 99 ayaa dhigaya in Australia ay inta badan ilgaara ku fiirin doonto dembiyada ay galaan dadka aan ahayn muwaadiniinta Australiaanka oo dalka Australia noloshooda inta badan ku noolaa. Laakiin hadda meesha way siin doontaa ayaa waxaa lagu bedelayaa waxaa dhici karta in la siiyo mudnaan. Afhayeenka arrimaha gudaha u qaabilsan mucaaradka James Patterson ayaa sheegay in xiriirka qofku la leeyahay Australia mudnaanta labaad la siiyo.
I hope it will be better for the Australian community than Direction 99 was, but on the details of ARBL so far, I've got no confidence.
Waxaan rajaynayaa in amarkan cusub uu bulshada Australia uga fiican yahay kii hore ee 99, laakiin inta ilaa iyo hadda laga ogyahay wax kalsoonia kuma qabo, sababtoo ah xiriirka qofka dembiilaha la leeyahay Australia waa inaysan noqon tan mudnaanta koowaad la siinayo ee amniga shacabka Australia mudnaanta koowaad la siiyo, ayuu yiri. Hogaamiyaha mucaaradka Peter Dutton ayaa sheegay in amniga shacabka Australia ay tahay in mudnaanta koowaad la siiyo.
I give an absolute commitment to the Australian people that as Prime Minister I would prioritise the security and the safety.
Waxaan ka ballan qaadayaa shacabka Australia in aan ra'iisul wasaare ahaan mudnaanta koowaad siin doono amniga shacabka Australia oo wax walba aan taas ka hormarinaya, ayuu yiri hogaamiyaha mucaaradku. Amar wasiireedka 99 ayaa la soo rogay sanadkii lasoo dhaafay kadib markii ra'iisul wasaarihii hore ee New Zealand ay walaac ka muujisay dembiilayaal reer New Zealand oo la tarxiilay inkastoo ay noloshooda dhan ama inteeda badan ku qaateen Australia. Ra'iisul wasaaraha New Zealand Chris Luxon ayaa sheegay inuu rabo inuu Australia kala shaqeeyo sidii lagu hubin lahaa in tallaabo habboon arrimahan loo qaato.
Australia is well within its rights as a sovereign state to make its own rules. As I said the other day, we regret the decision that Australia has made.
Australia xaq ayay u leedahay inay dal xor ahaan ay shuruucdeeda sameysato. Sidaan maalin hore sheegayna, waa ka xumahay go'aanka Australia qaadatay. Waxaan kala hadlay Ra'iisul Wasaare Albanese, waana ogahay in wasiirkeena arrimaha dibadda uu kala hadlay arrintan wasiirka socdaalka ee Australia. Waana ku celinayaa mar kale, sax ma aha sida annaga ay nala tahay in dad aan wax xiriir la lahayn New Zealand loo soo tarxiilo New Zealand. Wasiir Giles ayaa sa sheegay in danaha Australia ay mudnaanta koowaad siinayaan.
My concern is to act in the national interest. I telephoned as I told the
tan aniga ay khusaysa oo mudnaanta aan siinayo waa inaan danta qaran ka shaqeeyo. Waxaan telefoon kula hadlay sidaan baarlamaanka u sheegay Ra'iisul Wasaare ku xigeenka New Zealand, waxaana u sheegay inaan doonayno amarkaas inaan wax ka bedelno. Waxaa aad siyaasadda dalka la isugu haystay kaysas ka badan 30 oo dad aan muwaadiniin ahayn oo maxkamadaha AAT ay fiisooyin ka kansali lahaayeen ay maxkamadahaasu eegeen xiriirka ay la leeyihiin Australia, sidaasna ay ugu ogolaadeen inay dalka sii joogaan ee aan la tarxiilin. Dadkaas ayaa waxaa ku jiray qaar lagu helay oo lagu xukumay falgaboodyo ay kula kaceen caruur, iyo mid loo haystay dacwo ah inuu qof dilay. Mr. Giles ayaa hadda kansalay 40 fiisooyina. Toddobaadka lasoo dhaafayna, wasiiradda arrimaha gudaha Claire O'Neill ayaa barnaamijka Sunrise u sheegtay in maxkamadaha AAT aysan gudan ama samaynayn wixii bulshadu ay ka filaysay ama ka sugaysay.
There are decisions that are made by this independent tribunal that I find very disconcerting.
Waxaa jiray go'aamo ay gaareen maxkamadahaasi madaxa bannaan, laakiin runtii aanaad uga xumaaday. Waxaana qabaa inaysan ka turjumayn go'aanadaasi waxa bulshadu ay ka filaysay. Qoraal ka soo baxay ururo ka badan 40 oo ay ku jiraan qareemo, bulshooyinka rayidka iyo kooxaha xuquul bini'aadamka u dooda ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin dooda siyaasadeed ee ku hareereysan amarka 99, iyagoo intaa ku daray inay lagama maarmaan tahay in xubnaha ama maxkamadaha AAT loo daayo inay iyagu go'aan ka gaaraan kaysaska kala duwan ee adag, kays walbana uu kan kale ka duwan yahay. Kooxahaas ayaa waxaa ka mid ahaa Human Rights Law Center, Asylum Seeker Resources Center iyo kooxo kale oo qareema oo iyagu u doodayay dadkaas aan muwaadiniinta ahayn ee la doonayay in dalka laga tarxiilo.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.